Maisha ni kujipanga. Weka akiba na Empower. Vodacom, kazi ni kwako.
Ni sisi na rap, rap na sisi. Vita baridi. Nashika mic toka Jan to December. Katika rap ni dude miso mwamba. Uwezi kunikabili nipo fit kama Simba. Bad number na hiso kwamba na jigamba. Joker rip, ujue nafanya nini hapa. Nina program mic wengi wanatoka kapa. Nataka sana moyo shika mic kama rapper. Zama deeper, wena best kama pipa. Check mic mbona pina. Nashika mic mwana, ninavochana. Mic holy bana, kichacho rana. Bila shaka inafana. Shika mic tune, weka mono. Mic nono, napenda mic kama ngono. Hardcore number zero pass ball. Na hindo shika mic mapatano. Na shika mic tunda tano. My brother men wana susa na vest na shuka. Rhyme zangu rusha rusha. Nini soksi vumbi yote real so wongo. Hindo bongo, nyingi single. Rap sobo lingo, shika mic soko mbingo. Kutana mwenye runner rushi na deep kina. Rap zangu zina, yote vina. I feel so shaker, we na chela pina.
Yo, solutions party, nipo kat kati. Jay, taku wale ya jifanya mambo, tu fan solution. I want the option, we fan solution. Bado inatisha wa bongo, nada ni mnauna. Bongo goes, goes, mind you toes, yo. Tuchanganyike, jifanya fala ilu aminike. Na wenye chambi baso tawonyike. Solution kuna wa bongo, mbona mnachuna. So many walls, tafta kazi. Hakuna ukaka, wala ushangazi. Zaidi hapo, smoke it with ya. Bongo bida, you hit. Nigga, you looking pina. Bongo game, you never winner. Hey yo, poor die, chele ya pina. Now I wanna win the real winner. Sindani ya bongo. Yo, bongo game, sijabo bingo. The doors kubwa, tufanye mipango. To end the race, to find solution. To find solution.
Vita baridi,
pasipo kushika sila.
Vita baridi,
higo watu na kubana na ukata.
Vita baridi,
MC usikate tamaa.
Vita baridi,
hayako mali manufa maisha safari.
Vita baridi,
pasipo kushika sila.
Vita baridi,
higo watu na kubana na ukata.
Vita baridi,
hip hop ndo nazidi kupa.
Vita baridi,
hayako mali manufa maisha safari.
Bado nipo maskani na vuta mambo flani. Nabuni jambo flani sionekane mwenda zim akilini. Nazinduka na kumambia keta afmini. Nifani ndo eta utondoleo maskini. Asilimia msini ya wabongo wako mjini. Ni kumi tu ya wanaulima vijijini. 25 nao wanafanya kazi mjini. Kati yao asilimia kumi wamewini. Tano wa umina walo back in maskini. My jobless west back and now my brother many. Uwe mpenda man shega. Nabuni mambo flani sionekane krabodega. Mina shika mike mnasema mina cheza. Na mnashinda bana mnadai ndo mnatesa. So siri mnakesha. Hapa mjini bros kwa kinacho mata pesa. Shida matatizo ni cost na lemaza. Sina tena rasi na cheda mina waza. Toka nazaliwa maskini sio jiweza. Kulwa na liwaza na ucheck yani brother. Tasmini kwanza maskini simdi mama. Bado na mtabuni kitu gando ntaweza.
Oh mini kama solar power. Sasa mpaka mwisho pige sala. Hika inabana. Oza nika, toka mama umeridhika. Hivi ndivyo tunavyofanya, sito opema tabu. Tunaposhuka sisi watu wote tawanyika. Wapenda sifa makadio hapa, vipamba daka. Kiwili wili ficha so kupiga bakola wa usika. Hamna nepigika kwenda, hizo showtime. Hamna nemainu kaka, kama umedata daka data. Shingo ya kutundika, tatandiko utachapo. Kija maboga salafu kikaka. Fike hapa ndio bongo ni chacha tika. Black mama Afrika. Na mwaga machozi ya damu kinga bika. Lipo katika line of arm na farm. Na tia team kuzimu heshimu. Mambo adim sadim amri kaka. Hey yo inspector. Pusha kanibana mbali toka semu sika. Mkono acha wabidika. Huyu siwa rivers bingwa. Nini sedeka. Bunda selga saka. Mafuta kwa mgongo wa chupo na paka. Na minataka. Mambo yako tiktaka zigzaga sana. Na mnatoka bila bila tena ata hila zila.
Uhalali umetaifishwa. Sheria iko mkononi ni moyoni. Mezindikwa na mizimu ilo shimoni. Ilo mekwisha nipo na vichu. Vitano MCs. Hii natisha nipo na twins. Big for the D's na squeezer. Unauliza ni nini kisa na ni nini chanzo cha vita. Kama nawe njesiri kaza moyo. Jaminiwe kwa mkuki au bunduki upuzwa nini. Upuzwa nini. Renonesha mash cast mag paka kusini. Paka kusini. Alipa dream check job mnazi chini. Mteke atoboe siri. Kisha msweke mavumbi naina msema na hofu ya mbogo. Ukaribu limangusha loha kongo. Na jamaa ndani udongo. Ulimwengu nye tamana dira chongo. Hana manufaa kama olivyo mpira bongo. Mambe vata fikra bapa. Rika zote sao sao na kabo saa mkapa.
pasipo kushika sila.
Vita baridi
iko moto na kubana na ukata.
Vita baridi
MC usikate tama.
Vita baridi
hayako mbali manufa maisha safari.
Vita baridi
pasipo kushika sila.
Vita baridi
iko moto na kubana na ukata.
Vita baridi
hip hop ndo nazidi kupa.
Vita baridi
hayako mbali manufa maisha safari.